barasaabka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ayaa shaaciyay in dhawaan ay bilaabi doonaan barnaamijka cunnasiinta ardayda kaasoo horay u ballan qaaday intii uu ku guda jiray ololaha doorashada. Barnaamijkan ayaa ah mid cunno lacag la'aan ah ay ku helayaan ardayda wax ka barata iskuulaadka hoostaga dowladda Kenya. Xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada ismaamulka Nairobi Axmed Maxamed Cabdi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay barnaamijkan iyo sida loo gaarsiinayo ardayda caasimada.
Nairobi sidaad ogtahay maxay qabtaa 17 subcounties, marka iskuulaha ku yaalaan 17 subcounties ayaa laga dhisayaa kitchen, central kitchen, jiko weyn oo caruurta meel cuntada lagu kariyo, sida loogu ka marka cuntada marka meesha lagu kariyo ayaa la safriday, maxaa la geynay iskuulaha ku yaalaan 17 subcounties ka ama Nairobi County ku yaalaan. Iskuulahana waa public schools, ayaa caruurta ku jiraan ayaa cuntada lagu siinayaa.
Barnaamijka cunnasiinta ardada ayuu Axmed sheegay kaliya in loogu talagalay ardada wax ka baratay iskuulaadka dowladda, balse maamulka gobolka uu isku dayi doono in iskuulaadka kale laftooda la gaarsiiyo marka la sharciyeeyo.
Barnaamij oo waxaa jira oo hadda aan ku tala jirno iyadana sidii aan arrimahan Abgoziza project aan ka bilaabnay, hadda tan waa public schools. Sidaad ogtahay maxaa jiraan abed school iskuulo la dhaho oo informal settlements-ka ku yaalaan oo caruur aad u badan ku jiraan. Tii ayaan ayadana ku fikirahayna sidii caruurtaas cuntada lagu siin lahaa, waayo laakiin dhibaato badan ayaa iska jiraan, waayo iskuulahaas iskuulo sharciyeysan ma aha.
Xogayaha waxbarashada ismaamulka Nairobi ayaa waxa uu tilmaamay in barnaamijkan uu taageeray madaxweynaha dalka Kenya William Ruto, isla markaana uu socon doono muddo 5 sano ah.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay inuu socdo muddo la soo koobi karna hadda 5 sano uu gabana ku jiro, way soconaysaa. Waxaana rajeynaynaa oo 5 sano soo socoto gabanaka hadduu kusoo noqdo iyadana way soconaysaa insha Allah. Marka fikrad aada u weyn waaye mid la launch, markii la launch gareynay hataa madaxweynaha ayaa joogay Rustenburg Primary School oo dhowo ayaa lagu launch gareeyay, una ballan qaaday madaxweynaha naftiisa inuu arintan madaxweynaha wadanka His Excellency William Samoei Ruto inuu isagana arintan uu tallaabo weyn ama garab weyn u naga siiyey, waayo hadda maxaad arkaysaa siduu uu markasta u gabarkaynaa His Excellency Sakaja u garab taagan yahay arintan caruurta lagu siinayo cuntada. Was waa national government function, laakiin maxaa sameynay waa markii ugu horeysay oo shaqo leedahay national government lagu soo wareejiyo county, waayo gobolka markuu His Excellency Sakaja markuu arrinta ka sheekeynay waa arrima runtii murugo weyn keenayso. Waxaa arkaysaa Nairobi wadamaha kale kamid ma aha. Mida ugu hore gaajada ka jirto Nairobi, maxaa arkaysaa Nairobi adigoo gaajaysan oo gaajo ku seexanaysa jiraankaada inuu celebrate gareyn oo party leeyahay, laakiin markaad fiiriso countiyaasha kale waa dhici kartaa in wax laisla qaybsado oo wax saas, laakiin Nairobi taas kama jirto. Marka taas ayaa ku aliftay gobolka inuu arintan uu aada xoog u siiyo, uuna dhaho tan waa arrin horgali heelgeli doonto insha Allah.
Qamiistii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii maxkamadda sare ee Kenya ay diiday inay soo saarto amar lagu joojinayo barnaamijka cunnasiinta oo bilaabay barasaabka ismaamulka Nairobi, kaasoo dacwad ka dhanaha ay ka gudbisay agaasimaha isbahaysiga daryeelka uwadka Janet Okuwa oo ku doodaysay in howshan fulinteeda uusan iska lahayn maamulka gobolka. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.